Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Do yo Studio Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Alkamisare noga e goliuru janvier hitande 2016 jenna yamde soki do Studio Tamani mi de tawa e maison de la presse Bamako jottino no do kabaruji di Omar Waygalo. On compétit wi de duubi chapan e joy ko armo hebi le leedi meden di hecci kenyan kanko dum won horejo leedi no Ibrahim Boubacar Keita mo wonno yeso mangal pade be holitinde wi de mo heddi holade be fa handen o wi do faabo tobe ko kani faabirede furu lutindirbe laamoobe wakkati jonobe kolitiwi laama na hani heedaade heejoji jeewa yalla hono buy tirta en ka saddaaji muudu yalla armo an heba kaaki wakande yambereji ngadannonde miccitede wide hecci hanken dum won gendarme ngabe mangal pat en taton kanyon yonki mu en karba to jallube to dum won le laamu motti ko kolitiwide rezo ngaji gondi le leedi meden didi kibbi sappo nyaloma hande holitinde wide tawdini kanye en menaka beedi le rezo ngaji jettidi yaw burutu le leedi meden dibe bi dum wonde e yarde tiagal sanne sabbi dele hitane 2014 be bi dum won o do nyawle yimbele chapade nayo o yasa jewile hitane 2015 de yimbele njoyom tan o yida le majjum kambe kuminibe habude o de o do nyawbe kolitiwir wakkat jodo be dokkindiran juudo fa jewa yalla hono hani timmerde le leedi meden di sekrab bi wono kabaruji mawdi min jogi ni o do bete hande di bismillah modon e hedade holitinde wiide gendarme ngabe taton kany en bara jamma anka hecci hanken holita werbe do gendarme ngabe bara ma dum woni le lamu jallube idun le rezo mopti o le majju wakkati jono horogulan won dewad edle hen fa fame yalla hono be barra hod wodde so be bara ton fa keben famtade kede Ousmane Diko
koman kebi en nande heedi soldats en be gendarme en taton yonela lawbe nyaande na yimbe ton tajaral ka hebama wiide be taton gana e le tuna masimbina yofa do d'accord mabbe be mbara e le kabar o be gendarme en taton yo nelanobe fa palo hakkunde yimbe lutondirbe battetolo heedi nay jebbi le commune jallube mo wadda motti de be jottino nokku tonden be palike hakkunde yimbe pati basi wada yo den woni ko jom en malfe jaluri taton mabbe jabe fa handen ka anati di wiyede ona o wadi ka masiba se kon jali di tilaki balle joy jabbide de habbiti be mali didon keddi keno e le torra jom en kabarde be pamana ka fa hande heedi gunam le region tumbututu ben do soldat sendu yo liwnotonobe nyamri e kaaki nabantinodi nyongitibe me mali wartube juude murtani
kanko ministre français communique to kabar soldat sib momuno dirte Jean Yves Le Drian o holiti wiide wakkati joni o sa jeewi dum won o wihi be jewam be ngadno be ngatta fu yella be kaba e jihadin kobbe le sa hel ngel fu e mangal mudu sabi de be kolliti wiide ko jihadin kobbe ngadi bonanday di do bomako do kanye dum won le leedi Burkina Faso ndan holiti wiide fa hande golleji mabbe di an kan jokkiter le nokko dum wono no kenyende yambereji ngada le leedi meden di yituma wuri arme mede o be kolliti wiide hebi duubi chapande joy e joy kanko dum no horejo leedi do Ibrahim Boubacar Keita o yehi faato mangal pade be to o holliti wiide fa hande mo holi be dum e tawede fo yetti be sanne ko be gondi hokkitirdi yonkiji mabbe wakkade jono le majjun do adni ki be wiide be ngara ekkintinede fa be laato yimbel dum no dunki e ande do bangal habo be ngara walirede kaaki du kede kanko Ibrahim Boubacar Keita ko hali do hen do faccitan Ousmane Diko
officier jom en galangaaji jokkube en fawarde e wombe ley le larme men e humanibe denagu debbo mu e gorko mu tekkimbe kumbol fa dena leydi ndi yogabe soldats en susube njoppidu wonkiji mu en e le golle o ko be dokkitiri wonkiji mabbe ko latata ko mere leydi ndi andanambe satu fu larme mali kala no worini ana hani wallede wattane hakkilo le teddengal e le komen kolli e jabbade sugula amen hande fu yo wadde fa bura do wonno arande do bawde kenne e le jandeji faamu golle e kude kaaki kanduudi fa hande larme ana heddi e do golle mu yirwere e denagu fawarde e gonaaki neddaaku kany e finata wa malifu
dum wonon kambe lutindirbe laamu obbe wakkati jonobe kolliti wiide laamu an hani fiide dabreji jeewa yalla hono watta fa soldat sibbe kintinele leedi meden dibe laato kadime en do ande le majjun dubbe kolliti wiide laamu an hani buutude saddaaji mududi wakkati jono jeewa yalla hono soldat sibbe kan hebirde kaaki le leedi meden di kede kanko do noddirteedo maitre Demba Traoré o ko haali do hon jottino kabaruji walde IRD ne do faccitan Ousmane Diko
on dulla hejo sariya soldat sen bamama miden mbajimbini ka sariya donne don e don wuyka jawdi fay ngota hana yurmede le notorade jawdi larmeme lam ohana wadde do hen sikki saka fay goto me mbidu bonande jawle batte alamido selafa laba lam o an hani putude almusaddaji mudum falarme men sodane kaporde sabede e watum gonden handen o men kolliti du e leyno torrobe baylitri balal walde leleedini kana dartogal tentindingal gongal hebe heedi lamto gal tayrata fey fawarde e gollidel hakkunde yimbe e larme men no du latore fu
wa defense et de sécurité
sekiraba do bayli tri mi jojo modo hello am be malande gal mi noddirta face facebook gal
tamani
e quality wi wakkar jono rezo ngaydi didi kibbi sappo le leedi meden di jetti gonnod le hen di holitawe didi ngarama be dama le hen do non tawde ni kanye e menaka gouverneur ngabe di don du kebama wakkar jono kanbe nabede ton kede dum wonono yimbe el wobbe du ko quality wi le hen do non dunke ande do bangal no sariya worribe bi wakkar jono dum faaboto dum wonono yimbe el gombe tombe be batto laamu o sanne yalla giri weran wat le de do nokkule kede kanko noddirte Abdourahmane Touré o yo avocat ko Halidou hen do faccitan Ousmane Diko
rejo ngaji di ejanoma ila atete iwali elamu nden hono no wirano non yo sulande battinde laamu elamaabe gofanoma o le laamu atete nden hertindike region ngaji di faadi jotto sappo e jeenay region ngaji kesi sappo e goo mo inte joni o dum warti e wonde le wattu keso mo mali hebiti dalaji kewdi kawral signinama le yubbo sariya kollitaka kala dum fu le hubindagol laamuji kesi le leedi ndi ko mona fu hulti yo de yalla region ngaji kesi joinirtaake batte yidde wadande sinudi yogaji ko darti ko e hakkilo am yidum golle bamtare mawnde joinde biroji lam kesi kedanoji nafaka yimbe sahal
walde hum ni ni kabar habudle heyder le leedi meden di wakkati jone be gonde hokkindirde juude faabe jaw yalla hono be kaani sakiraade dum won heyder le leedi meden di le majjube pudditi kawrital balde nay be kolliti wid sa dewi le leedi meden di du wakkati jone be jewan yalla hodo be kaani tuugaade faabe takko heydereji dum e tawede fu kambe landini be gal do kawrital be kolliti wid hitaade hikande an hasin dini Allah heyder watta le leedi meden di non be kolliti wiide kayya kede kanko noddirteda madam Diko Bassa Diagne o ko Halidou hen do faccitan Ousmane Diko
o batu yewtade dabare daddanodo le rentorade ngure feude e kala ko wodi handen le politika ku neddaku e kebal hono golleji ambe bawri yubbaade leno balal gal waylitorini ko nayi e kabaru rentorade ngure e ngure sukabe ka fu ana yubbi le mali bange mudu torraji ana kewtotodi saatu fu yogabe le mali imade batu o yo hono men jabborto se tidalla wadi bangal ngure yalla dabareji dimen daddi di ana juppi ele jabuka juppaki tafen yo dum waddani men yewtaade yubbo golleji le batu o fawarde e golladi di heedi wallobe hono cash e dokke nyamri kanyi e konandi mudum somantili ke batu o mi jango wadan tonge tongo do jogala politikaku rentrade ngure
national de securite alimentaire
nyaw burutule leedi meden di be kolliti wiide fa hande dun laabay tal sabi de sa ƴewi be bi hitande 2014 ko foti yimbe le chapande nayo odo nyaw yiya e mudun hitande 2015 de odo nyaw o yiyama le yimbe njoyum idun hollita wiide ta ido wonde yarda caggal wakkati joni o kambe dun wonono gondube habude nyaw o be kolliti wiide wakkati joni be ƴewa yalla hono be jaltinirta le hen dati fa be kaba e odo nyaw yello mo laaba le mali fu e mangal mudun goto laamir dun won habobe nyaw o dubbe kolliti wiide be jahan fawno nokkuji ton nyaw o yiyato jaati be kokkato jamarnde hakki laaji lobbi kede kanko noddirten Ablaye Berté o ko Halidou hen do faccitan Ousmane Diko
yo yimbe joya andana butabe hitane 2015 mosala ana do hitane 2014 do chapane nayo butano ana holla buruto ana yara jaggal fa nyaw o hebene jalogal yo nokkuje do o buri fu dengade men daranto fa famu hebe no o do nyaw buruto tedorte kebandiyam cenidam du yafan sabede yo ndiyameji di cenaki cembinta rabugol buruto beedi hen du men jangina gollabe amen faabe keba no be jaloro butado keso ko men jelaaki le leedi mendi lan logal fu ana hibbi le maliga fa jaloga nyaw o hebe sabede dogotore e kadme ande fu ana kibbi tidal fu men jogaaki
aucun problème
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabatobe studio tamani
ce krabe njurne den jewen yelo do ne les réseaux zonaaji di en puddira do won le lamu direobe kolliti wido ko yata yimbe le sappo wakkati jono kambe ngonde wadde ton kawrtal mabbe faabe jaw yalla hono be kaani sécurité dati yalla yiriran wad bangal kebal le lamu direo fu e mangal mudu le majjum be kolliti wido be ngaran tuugiraade do wonono golleji nayiridi bangal demal e durugol fa yottoyo e awgol ton wakkati jono do won walde wondu faaba debbe tonde ne noddirta afar holitan wi'e dugal musa daydi garobe ronda diddu won non walde bank mondial golleedi jokkiti ton ko yaata duubi joyi se urute ngardam faado gawodo be kuliti wiide walde dum non solda sibe kimbe gombe leleedi meden dibe ngadi no kawtal mabbe to gawo to talata jabbi nonde gal do kawtal wakkati jonobe yawati dalaji hod arme mali o jogi le nokku mede ko do sobe ngadi gal do kawtal dum non ko yambereji arme o batti ko urito en garanti miniren faado kaydo don hejaabe suudu ministre humindu kabaru golleji leleedi meden de holi tawede be jehi le lamu kay o le majjobe kani yottiyade cercle ngaji joy le lamu kay o wakkati jonobe jeewa yalla hono be ngatta faabe ciekaton ati sukaabe jokkolbe gombe tombe yalla be dokke ton golleji fati be jahan jola yalla be keddo le lamu kay o sekrab do karte nyalom hondo kabaruji meden de holi tinde wiide taw to nangiri en juude do kadde ten ka fa hande kedde hedaade honno andirdo no do e seeda yewtere meden de ano wodi. Thank you.